Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe dibe jamnyalle modon ni ngone talataare nay lewru uttu hitande 2026 Ousmane Nyaale buudo kabaruji do Mamadou Battara woni do boggi jande to. Tiagal nangu golle sikitaabe laataade terrorist en le ngallure katile fuddode yontere de dunken ande micintini nafa gollidal hakkunde e mangal patene bibbe leedi ndi do haybugol do habugol e wayde de jere. Le yewtere nde e jaran yoro soddo goldidal fuddi do sembinde renude togge e beedude dukkiral juude hakkunde jaleñi bangala haybugol ko iwata le leedi mabbe yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah mon hedaade studio 80 yimbe hewbe sikkitaabe laataade terrorist en nangama kati nyande didi e tati lewru uddundu do dum gaddo o golle yo mangal paden leedi meden di nangi be himbe sini lam o wala fu ko wi do kabaru mudon dunken ande e kollitiwide gollidal hakkunde bibbe le gollidal hakkunde habati habiti be doni mangal paden e jamare nde ana mo isanne do habgol e terrorist yako hono gal gollidal sembinirte ko moyi e mudon na kede ko seba hakkilo bangal de nagu Hussein Gindo jabi ilande
Solda sibe leydi e kanye bibbe leydi se pamdi ana lata sababu torraji e masibaji ngattedi di ewde to waybe e konne en hade e hebude safari fawta demu ngandiniragal tabito fa gasa hakkunde solda sibe leydi e bibbe leydi e do holare dun yato se bibbe leydi wonko nji ko famay se nantini solda sibe mubben se solda sibe be kumti fi dabre mun wadi ko foti hande wadde ana wadda holare hakkunde bibbe leydi e solda sibe mubben bibbe leydi heba e solda sibe jikku lobbo tawe se be mbi won momin yi momin cikkiti na won nokku ko min yi nokku do min cikkiti fadi kambe hore mabbe be ngade cikkitaabe
en jaran yoro sodo kewalla nobi le wendu wotru ngendi ana wembi e himbe ton e kulle ndiyam ana gondi ton nyamude be e village himbe ngendi ana kulinde ana gusukabe mben an gadno dango fewde e kanan ko be onku yalla ana darno dun ko yawi fa handen e kedoto to yoro sodo habantobe dun ana jidi beedude daranade renude ko yota le leedi mabbe fedde darantonde golleji mudun na joinama yontere jabbinande fa beede semininde keballa ladde e ladde mabbe le commune ngaji jagon cercle o go hakkilo fanda mudun yo beedude gollidal hakkunde joro en golli e gollirde ndokkoje hakkilaji lobbi e jalleñ do habugol do haybugol la togge e laddeji jantore kajaare meden gondo ton Ali Haidar do faccitango Ali Cisse
wawde taranade laddeji di yata caggal imadara hamfu don fana joda hala keso puddudo yoro soto tutugo ledde le laddeji le leedi amendi le on do nokku walde ne noddirta on ga sigida kany hebi hakkele majjum ali jara kany woni jubbinowo projet o
ce projet
o do projet waran waltinde hakkele gollirde ko woni di daranade laddeji di le on do nokku yela janyel to den no ledde hore tutete yimbe mu em ana itta lawi maw latal sabawe jodmabe nawtorade laddene dum tadu talkaku
mabbe
le wi kanko amadu betrawole ardo gollirgal ose fore yoro soto o do joda hala waram simbinde gol pawido e haybude ledde tutetere le laddeji le nokulato gollirdi mabbe di wa wadde imadara fa yotto minami bawa imadi min jottole nokule defu dido joda halaji waran latat sababu yepude yimbel ledde de tuteteto daranade kanyen hore den do ledde ameri em nokku o kanyen en du heda sarafey il on do golle mamadu daw kanyen woni ameri minamba en so mi tuti ledde latike ele gese amem nadu le laddeji di wajibi kena di kaybe le to di tuteteto le commune amem o jea yela ankayo min fumi kokondira juude amen yalla min keba daranade dum o do joda hala keso fuddudon ton jon o waran latar sababu daranade laddeji amen di itura dati du bodi latar sababu nawtoragol no wodiri ko hebetele henko ele cercle yorosoto don ko Ali Haidara hebani sijo tamani yude yoroso
Sijo tamani mo fondation irondel do mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
jonte kewde joni coggu kulle kecce ana gonde beydade le lumo jogaji do bamako do hono le luma suguni kura le dande medina kura do kulle kecce yogaji coggu jimbena beydi batte mudon na somotobe yogabe ana kaifa sottobe somayiji di kamben du kulliti sababuji kewdi ko beydi cogguji di jantore kejala jantore jandotodo amen ummu an tarawre do faccitango Ali Cisse
heban sama ko ngoy joni dote bola
de kaltidal hakune kilian goto kan jeyo kulle kecce kulito wiide kulle kecce de cuggu mudum nabbi fa jabbiti le lumoji di ramata jara kan hawa tunkara e min jide mu em e le lumo medin kadum welay du en fe julabe woni ko be peloto
nabbe
kulle kecce de fu wana tidi nyalo mo hande o mo fu wana beedira cuggu mudum na yidiri kulle kecce de le lumo go wawa sodeli fu beedike
mante
julabe du holti wiide ngabugol dido cogguji kulleji kewudi sabimbini dum kulle kewde sabimbini dum transporteur embe holti wiide cuggu kuwojantam beedike yimbel demo be dum be du holti wiide kuwojantam tiidi be kebata ko be ngatta e moteur gaji mabbe fa be jarrina ledde mabbe de kulle de fu cuggu mudum ana tiidi
hande
de gondo lumo jula fa yoto client en kafu ana narda kanon ko be tinno eda ima daraji mu en yella kulle de be kasindine mudum cogguji mudum ana heba buitaade
sake rabdo kadde kabar fulfulde e ngaram bismi en do lala jara turo yotinan e francin kore